nilinde. Nisaidie.
Walimu kudivyo tulivyo hapa duniani, haya mambo yalikuwepo toka enzi za mababu. Yanapotokea mambo kama hayo usichangae, yakitokea mambo kama hayo uvumilie.
Itakasa moyo hapa duniani ni washinde wapitini.
Cheri Mabera, mana kikoma
lani
Tanzania.
Nisaidie.
I'm